SB Shana Botswana ntat
Tau Nina Mwilu boy Nimani From desert Rajesh
Sarasani
Artele mo bojana ro khata khat re buile mo zambia to khata khat ba tsana ka o fela ba rata rote ma zambia ka o fela ba rata rote artun seritas tunza 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 arman bompeze ka o tiri tunanya nantate bana wa sai kwege ra bona rote la big shots big shots big shots
sada sane sada sane sada sane sada sane
Swali sana kuna kinte ya butokwa Umaswe kulikonja uyo tokwa Esipeta uyo potela poswa na kwani Bayokuwa mwela valikani No halalo ekola ni baswana Kimu Afrika lo batu wa baswana Nimamusi pilifani ya kwa boswana Kwa boswana ni onyala muswana Muswana, yani swana Engefona, kifoni shwana Esipine jumela kuwena Utolu wa mwela mwa boswana
Livatana Devuela Murilo Hey DJ Samwaka Mr. Benman General Dira Dai B Dai G Jumera Batswana
Manyaboy Mwakasani Kwakasika
Armstrong Music
I see you.